Once again, let me just welcome all brothers and sisters to this gathering. More especially because of the beautiful time that the Lord has made it that we should meet together and worship Him. I remember that preamble time we had a time to look from the book of Genesis whereby Noah found grace on the eyes of God and the floods and whatever happened, but Noah was protected. What marvels us most is the question, what makes Noah to enter into the ark? We understand that it's God who made it that Noah should be in the ark.
He
was, the echoes coming in cuttings, just repeat the sentence that you said.
Luca
chapter 23
to 25. Today we have just shifted from the book of Genesis, and today we are following into the book of Luke. Chapter 23 from the stated
that one. I will start
reading and
Brother
Nelson
will follow suit.
Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, 14, said unto them, ye have brought this man unto me as one that perverteth the people. And behold, I, having examined him before you, I found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him. No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. I will therefore chasten him and release him. For of necessity he must release one unto them at the feast. And they cried out all at once, saying, away with this man, and release unto us Barabbas. For a certain sedition made in the city, and for murder was cast into prison. 20. Pilate, therefore, willing to release Jesus, spake again to them. But they cried, saying, crucify him, crucify him. And he said unto them the third time, why? What evil hath he done? I have found no cause of death in him. I will therefore chasten him and let him go. 23. And they were instant with loud voice, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. And Pilate gave sentence that it should be as they required. 25. And he released unto them him that for sedition and murder was cast into the prison, whom they had desired, but he delivered Jesus to their will.
Lelo lino tikhala tikubona pamuti wakuti
the title of the message of today is that we are reconciled with God through the death and resurrection of Jesus Christ. Today we have to know what does it mean when they say reconciled with God. Because when we go to the contrary meaning of reconciliation, it means there is enmity. So we look into it and see about the reconciliation that you first have enmity between yourself, and it takes time, the enmity goes away, then you reconciliate and become friends.
So
we have seen that reconciliation starts first with enmity, and it takes time for enmity to be uprooted out so that reconciliation should come and communicate the two so that they should be friends.
Yeah, chifuwe de muntu, ada chima, ada ipa, khalidwe lake ndilo nyasa panene kera kuti pabwere chiyanjaniso chimene chishokere kwa Mulungu osati kwa munthu aye.
So from the preamble, a man sinned against God and became enemy of God. That's why he needs Christ to come so that he should reconcile the two to be one.
Ndichifuwa chake panene kuti pakhale njira imene Mulungu ayikonze kuti ayanjanitsire iyeyo ndi munthu wochimwa.
That's why it was a need for a solution that there should be somebody whom can reconcile the two.
Ndi apa taona mulandu wa Ambuye wathu Yesu Khristu umene akumwimba nawo mulandu wopandutsa anthu.
Here we see the people found fault on Christ that he's bending the people from Caesar and God.
Koma chimene chikudabwisa kwambiri nchonena kuti Pilato adali mkulu woweruza milandu amene adaweruzapo mulandu wa Ambuye Yesu. Komanso mulandu utachoka kwa Pilato udabwelaso kupita kwa Herodi. Koma chodabwisa nchonena kuti onse amene amaweruza mulandu wa Ambuye Yesu asada mpese cholakwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
But what wonders us most is that Pilate was the judge on that time, the king, and he never found fault on Christ Jesus, and the case go back to Herod the king, and he found no case against Christ Jesus.
Apa ndi pamene tikuona kunena kuti Ambuye Yesu adabwezedwa ndi Herodi kuchokera kwa Herodi kuti mulandu wake udalephereka kuti uweruzidwe. Ndipo Herodi na Yesu adaona kuti mulandu umene usoyenera kuti aweruze iye chifukwa amamuonanso Ambuye Yesu wosalakwa.
So here we see that the case go to Herodi and Herod fails to judge it. Instead, he sent back to Pilate because he found Christ as an innocent man.
Ndipo mulanduwo utabwerera kwa Pilato. Pilato anachiona kuti ndi chinthu chapafupi cha mtengo wapatali kuti ayitane wanthu kunena kuti wafuse. Ndipo anthu amene adawayitana adali anthu achipembedzo amene adawayitana. Ndipo anali akula nsembe komanso azikula mipingo ndi anthu onse kuti awafuse pamodzi ndi Yesu kuti ambe mulandu wawo wa Yesu Khristu.
So when the case draw back to Pilate, Pilate looked it to be wise that he should call the religious groups of people to look for the matter. When he looked on through the matter, he found that Christ is very innocent.
Pilato atasegula pakamwa nalankhula ndithu momveka koyambirira kunena kuti munabwera naye munthu uyu koma ineyo sindikumpeza mulandu wina aliwonse oyenera kuti iyeyo afe.
When you look into it, Pilate judged the case by saying that he found no fault on Christ Jesus.
Ndipo Pilato anawafunsa anthu ajao kuti ayankhepo pankhani imeneyi. Ndipo gulu la anthu lonse lidafuula kuphatikizapo chipembedzo kuti anene kera apachikidwe. Koma chochititsa chidi nchonena kuti Pilato sakupeza mulandu Ambuye wathu Yesu Khristu.
Pilate hand over the matter unto the people, and the Bible explained that he should be crucified. But what moves most is that Pilate is finding no fault on Christ Jesus.
Amai ndi abambo, panafunika kuti Ambuye wathu Yesu Khristu, anafunikira kuti afotokozeredwe bwino, makamaka ntchito imene iyeyo adayigwira kuti munthu wochimwa apulumuke.
Ladies and gentlemen, there is a need to clarify the work that Christ did on the cross so that the people should get saved.
Chifukwa mene sikuonekera apa kuti Pilato wampeza Yesu wopanda mulandu, koma tu Pilato anafunikira ampeze Yesu kuti akhale ndi mulandu. Chifukwa iyeyo ndiye judge. Ndiye chimene chikuchititsa chidwi chonena kuti nchifukwa chani judge wapezedwa wampeza Yesu wopanda mulandu.
Because according to the way the case is, it was lawful that Pilate should find fault on Jesus. But what wonders most is that the judges found no fault on Christ Jesus, the accused.
choyambirira kuti tidziwe chonena kuti panaenekera kuti Pilato ampeze Yesu wopanda mulandu. Choyamba ndichimenecho.
The first thing is that it was lawful for Pilate to find fault on Christ Jesus.
Chinthu chachiwiri, panaenekera kuti anthu adzuke apeleke maganizo awo zakuperekedwa kwa Ambuye Yesu.
The second thing, it was lawful for the people to raise up and speak their mind against Christ Jesus.
Mukamayangana mu chapter chimene cha Luka chapter 23, tikuona chinthu chochitisa chidu kwambiri chimene chaonekera mmene mumu ndi kuonetsa mulandu wa Ambuye Yesu kuti pa sukuoneka koma nanga fuso nkumati nchifukwa chana Ambuye Yesu waperekedwa.
In Luke chapter 23, we found the case whereby Jesus Christ was accused later for court, but the judges finding him no fault, the question might be, but why Christ was to be crucified?
Chifuwa choyamba chimene chikuoneka bachiri pa Levitico chapter 16, chimene adapezeka Ambuye Yesu kuti perekedwe ndi anthu ochimwa. Levitico 16.
Because the first thing that we saw is from the book of Leviticus chapter 16, whereby it was lawful for Christ to be crucified.
16:21. Bible ikuti ndipo Aloni aike manje ache onse awiri pamutu pambuzi ya moyo ndi kuvomereza pa iyo mphulupulu zonse zana a Israeli ndi zolakwa zawo zonse monga mwazochimwa zawo naike izi pamutu pambuziyo ndi kutumiza kuchipululu ndi dzanja la munthu wompangiratu. 22. Ndi mbuziyo isenze yokha mphulupulu zonsezo kunka nazo ku dziko la palokha ndipo azitaye mbuziyo mchipululu.
Verse 21. And Elon shall lay both his hands upon the head of the right goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel and their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. 22. And the goat shall bear upon him all their iniquities until a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness.
Apa tikuona mchipangano chakale kuti Mulungu anali atakhazikitsa kale ndondomeko ya mmene Ambuye wathu Yesu Khristu akadzabwera adzakwaniritse. Chifukwa chake Mulungu yemweyo adalankhula ndi asembe kuti pa nthawi imene akapereke sembe yopalamula aneneke kuti atenge manje awo onse a mphulupulu zawo zonse ayike pa mbuzi ndipo mbuziyo ayitaye mchipululu ndipo pakathaza pamene popo mbuziyo iseze mphulupulu zonse za ana a Israeli. Ndi kuti izi kuti Mulungu anali atazikiratu kale kuti zidzachitika mtsogolomo.
Here we see God for already predestinated that a goat should be killed, whereby before many the priest is to lay hands upon the goat so that the sins of the people to enter into the court and he let it go. This is God already establishing the salvation of Jesus Christ dying on the cross.
Apa ndi pamene tikhoza kuona kunena kuti Ambuye wathu Yesu Khristu mmene amabwera ku dziko lapansi anali atabwera kuti adzakwaniritse zonse zimene zimachitika mchipangano chakale ndipo mene Ambuye Yesu samapezedwa mulandu anaenekera kuti Mulungu akwaniritse kuti mpana Yesu apezeke ndi mulandu kuti mpaka na Yesuyo aphedwe kuti akatenge phulupulu za anthu osankhidwa ake.
So even though the judges found no fault on Christ Jesus, It was very lawful that Christ is to be found with the 40, so that he should be crucified to fulfill the scriptures.
Modelo, palishiombolo, komaso, palishipulumuso, chimene chikuoneka kwambiri makuya mwazi wa ambuye watu Yesu Kristu.
Because of this, there is salvation and the redemption found in the blood of Jesus Christ.
Komatu musaiwale kuti mutu watu tukuyangana kuti kuyanjanitsidwa ndi Mulungu mwifa ndi kuka kwa Yesu. Ndiye timayangana one kuti kodi chimene chidapangitsa kuti Yesu aperekedwe kusakhala kuti sadapezeka ndi mulandu chidali chani. Ndi pamene tikhoza kuona kuti padali pangano limene Mulungu adalipangiratu kuti ambuye wathu Yesu Kristu akadzabwera pa dziko lapansi adzapereke dipo la anthu ake ku machimo awo.
Don't forget that Christ came to fulfill the scriptures and all the judges, even though they find no fault on him, but they were forced to find fault so that he should be crucified, so that it should be accomplished that all the sins of the people has been punched out and saved.
Ndipo pamene tikhoza kuona kuti ambuye wathu Yesu Kristu ndiye chiwombolo chenicheni komanso ndiye chipulumutso chathu chenicheni chimene chidabwera ndi mphatso yochokera kwa Mulungu imene Mulungu adayipereka ku dziko lapansi.
Again, it's when we see that salvation is of God and comes with Jesus Christ, very powerful in the world.
Ndi chifukwa chake tikamayang'ana mu verse 14 chapter 23 cha Luka, Bible ikuti nati kwa iwo, munatsa naye kwa ine ndi munthu uyu ngati munthu wopandutsa anthu. Ndipo taonani ine ndinamfusa za mulandu pamaso pake, ndipo sindinampeza ndi munthu uyu chifukwa cha zinthu zimene muli kunenera. Apa ndi pamene Pilato adadzuka nayamba kulankhula kuti munatsa naye munthu uyu ndi mulandu woti wapandusa wanthu. Wokondedwa, mfundi kutsimikizana kuti mulandu umene Yesu Kristu adampeza nawo udali mulandu wopandusa wanthu.
So here we see Pilate coming up with the solution that even though that you said that Christ has been found with the fault of diverting the people, but when I look into it and judge the matter, I found that this one is guiltless and is worthy not to be executed or killed.
Yesu ampeza ndi mulandu opandusa wanthu, ndipo Pilato ataona mulandu umene janaona kuti si mulandu woona, andi anthu adanena kuti amene anenekedwa apachikidwe. Kutanthauza kunena kuti mmene Pilato amalankhula kuti Yesu alibe mulandu, amalankhula ndithu zoona kuti Yesu Kristu adalibe mulandu. Koma mulandu udachoka pa wanthu umene Yesu Kristu adalandira, ndikuti zidachita kutengera Mulungu kutenga mulandu wa munthu wochimwa wosankhidwa kuyika pa Ambuye Yesu kuti Yesu Kristuwo aufere. Ndiye mulandu umene anthu umaonekera pa thupi la Ambuye Yesu.
Here we see that Christ never been killed because of his fault, but because of the sins of the people. Because Pilate, when judging him, he found him sinless. But because the people were screaming that he should be crucified, he's crucified. God took the sins of the people and put on Christ. That's why the people saw Christ as worthy to be crucified.
Amenepo anthu adampezeza zifukwa zosiyana-siyana. Mene anthu amampezeza zifukwa zosiyana-siyana Ambuye wathu Yesu Kristu, kunali kukathandizira kuti Ambuye Yesu anene kuti afe chifukwa wanyamula mphulupulu za anthu ake.
So people found fault on Jesus Christ, but as far as people were finding fault on Jesus Christ, it was there to be in that way so that it should help the process of crucifying Christ on the cross alone.
Ndi pamene kukhala ndi zi, kodi ife tidayanjanitsidwa ndi chiyani? Mukamayang'ana pamene pakuti tidayanjanitsidwa ndi mwazi wokhala wa Ambuye wathu Yesu Kristu, umene adaukhetsa pa mtanda kuti munthu wochimwa wosankhidwa apulumuke basi.
The question might be, how were we reconciled? We were reconciled in Christ Jesus so that our sins should be purged away and forgiven by himself.
Chifukwa chake tikamayang'ana kubuku la Aloma, Paulo adafotokozera bwino mmene munthu wochimwa adalungamitsidwira pamaso pa Mulungu. Buku la Aloma chapter 5.
That's why when we go to the book of Romans chapter 5, we see how a man being justified through, that is from the book of Romans chapter 5.
Aloma chapter 5, verse 8. Mawu akuti, koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake cha mwini yekha, mmenemo kuti pokhala ife chikhalire wochimwa, Khristu adatifera ife.
Romans chapter 5, verse 8 says, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Toyambirira tikuona chikondi cha Mulungu chimene chikubwera pa munthu otayika amene adamtayikira kalekale. Ndipo chikondi cha Mulungu chikubwera, ndipo chitabwera chikondi cha Mulungu, mwana wake Ambuye wethu Yesu Khristu akukafika. Motero chikondi cha Mulungu ndi Khristu weniweni oonekera.
Here we see that a man, the love of God was fallen in the garden once the man was sinned, and he, but because God loves a man, Christ is coming to serve a man. Christ is the love of God.
Ndipamene tikhoza kuona kunena kuti sinchito za munthu zimene zimampangisa kuti munthu wochimwa apulumutsidwe. Chifukwa apa tikuona kuti Bible kuti koma Mulungu. Mawu kuti koma Mulungu ndipamene pali kutsimikiza kwene kwa Mulungu kuti iyeyo ndiye chikondi amene adapanga munthu wochimwa kuti apulumuke.
Here we see that it's not our good works that makes us to be saved, because it starts by saying, but God. So when it says but God, it means that because of his sovereign love, he established in his heart that you should be one of the elect, one of the people whom is to be saved.
Chipembedzo cha dziko lapansi chimaphunzitsa wanthu kunena kuti ndi ntchito zathu kuti tipeze chipulumuso, kapena kuti ndi mmene ifeyo timakhalira kuti tipeze chipulumuso. Koma tu mmene tikuonera apa, tikuona kuti ndi chikondi cha Mulungu chimene chidayikika pa wanthu osankhidwa ake, kuti anthu osankhidwawo alandire chikondi cha mwana wake Ambuye wathu Yesu Khristu.
Here we see that it's the love of God that makes us to be saved, not our own. We can never get saved on our own.
Ndichifukwa chake pa verse 9 chapter 5 cha Roma, Paulo akusimikiza mmene Mulungu alankhulira kuti ndipo tsopano popeza tayesedwa olungama ndi mwazi wake, makamaka ndithu tidzapulumuka ku mkwiyo wa Mulungu mwa iyeyo. Ndeti kuona kuti chifundi tayeretsedwa tayanjanitsidwa ndi Mulungu, motero tidzapulumuka mu mkwiyo wa Mulungu ndi iyeyo Yesu Khristu.
Verse 9 of Romans chapter 5 says, much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Here it is completely showing that Christ is the Savior who is saving the people from their sins.
Once amene Mulungu adawasankha, ndipo adawatsimikizira alandire chipulumutso cha Ambuye wathu Yesu Khristu.
All those God elected were handed over to Christ so that they should receive salvation that is in Christ.
Wajake Mwambuye wathu Yesu Khristu muli chiyanjanitho.
That's why in Christ Jesus there is reconciliation.
Pamene tikamapita pa verse 10 chapter 5 cha Aloma, Bible ikuti pakuti ngati pokhala ife adani ache tinayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa ife ya mwana wake, makamaka ndithu popeza ife tayanjanitsidwa tidzapulumuka ndi moyo wake. Apaso tikuona kuti popeza ife tinali adani ndi Mulungu, koma tsopano chifukwa cha ife yake Ambuye wathu Yesu Khristu tayanjanitsidwa. Kodi tayanjanitsidwa ndi ndani? Kodi ndi ntchito zathu ndi maganizo athu? Ayi, ndithu tayanjanitsidwa ndi moyo wa Ambuye wathu Yesu Khristu.
So verse 10 of Romans chapter 5 says, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more when we reconciled, we shall be saved by his life. Meaning Christ is the Savior, the salvation that serves all those God elected from eternity.
Mutotelo muli chipulumutso mmoyo wake wa mbuye wathu Yesu Kristo.
So there is a salvation in the life of Jesus Christ.
Pamene tikambapita mu verse 11, Bible kuti ndipo si chotelo chokha, koma ife tikondwera ndi Mulungu mwa mbuye wathu Yesu Kristo, amene talandira naye tsopano chiyanjanitso.
Verse 11 says of Romans chapter 5, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.
Motelo okondedwa mwa Ambuye, pali chiyanjaniso chenicheni chimene Mulungu adachiyika mwa mwana wake Ambuye wathu Yesu Kristo, ndipo si kwa onse ayi, koma kwa okhawo amene Iye Mulungu adawasankha kuti alandire chiyanjaniso chimenechi.
Beloved in the Lord, know that there is salvation in Jesus Christ, not to all the people, but it's only the elect.
Ku chapter 23 cha Luka, mukhoza kuona kuti angakhale Herodi Pilato sadakwanitse kumpeza mulandu koma Ambuye wathu Yesu Kristu adaperekedwa ndithu basi.
When we go to the book of Luke chapter 23, we found that even Pilate found no fault on Christ Jesus.
Motero anenekera kuti apachikidwe kuti munthu wochimwa aomboledwe.
So it was very lawful that Christ should be crucified so that the sinner should get saved and should be saved.
Motero chifukwa chimenechi Mulungu adagwisa ntchito anthu kuti avomereze akane kuti Yesu Kristu akuwapulidwe. Chifukwa Pilato wakhala judge analalankhula kale kuti ine ndingongokwapula Yesuyi amasulidwe. Koma Mulungu adaumitsa mtima wa anthu kuti alankhule mokwiya, kuti alankhule moona kuti zinthu zafika povuta, kuti imfa ya Ambuye wathu Yesu Khristu ikwaniritsidwe molingana ndi malemba.
So Pilate found no fault on Christ Jesus and he declared that he should be chastened but and left home. But God gave the stingy life in the hearts of all the people so that they should continue screaming that he should be saved, he should be crucified, and that Christ is worth it to be killed.
Motero adakwanitse kusankha bwino, anthu adasankha Baraba kuti amasulidwe, Ambuye Yesu apachikidwe. Momwemo ndimenso tikhoza kuonera munthu wochimwa kukanika kusankha Mulungu mmene sidachitikira mu nthawi imeneyi.
So we see here people fails to choose a like thing. Instead of choosing Christ Jesus, they choose Barabbas. That's how even up to date people fail to choose the light thing from the long thing.
Fwaja kuipa mtima kwathu, chifwaja mashimo wathu, sitimakwanisa kusankha Mulungu. Motero munthu wochimwa sangathe kusankha Mulungu, ngati Mulungu samuthandiza kuti amusankhe.
So a sinner can never manage to choose God if God never you to choose, or if God never chose you from the beginning.
Nthawi ina Ambuye wathu Yesu Kristu adafotokozera Ayuda kwauza mu chapter 5 cha Yohane verse 42. Bible madala Yesu adalankhula kuti mulibe chikondi cha Mulungu mwa inu nokha.
That's why John chapter 5:42, Christ says that you don't have love in your own.
Kutanthauza kuti anthu sakadakwanitsa kusankha Yesu, koma anene kuti anthu akwanitse kusankha zoyipa zawo, chifukwa munthu wochimwa sakwanitsa kusankha chabwino, amakwanitsa kusankha choyipa.
This fully shows that people fail to choose the light from the evil one. That's how it is that people never manage to choose God.
Pamene tikuona kunena kuti anthu alephera, koma chimene chikuchitika njone kuti anthu akusankha wachifwamba uyu amene adakhala wachifwamba kuyambira kale anthu amulola kuti Barabbas asankhidwe basi ndamena apa akhale osapachikidwa pamene alola Yesu kuti apachikidwe mmene ndikuyang'ana mmene amamasula Baraba apapaso pakuoneka so chinthu china chimene chimachitika mwambuye wathu Yesu Khristu.
So here we see that people explain that we needed Barabbas, not Jesus. Jesus is to be crucified. Even though Pilate wants Jesus to be spared, he was to let him crucified. And he was hearing that the vow and the exclamation that is coming from the people is very huge, that he is worth it to be killed. Let me just agree with it.
Ndichifuwa chake anaenekera kuti ake Baraba mmene Baraba amatuluka mu ndende ndi pamene Yesu Khristu amaperekedwa apa ndi pamene tikuona kunena kuti ambuye wathu Yesu Khristu munthu woyamba wina kumuwombola kutchimo adali Baraba chifukwa Baraba anaeneka kuti aphedwe basi.
So here we see the exchanging happening because the one who was worth to be killed was Barabbas. But instead, the people choose the one worthy to be killed to be spared, and the one worthy to be spared to be killed. Baraba found grace.
Mene kuhuluka mundende, hada alata akudzia ngana, kutikoti ndapanga chiani ine, chifukwa, iyeyo kana libeke na kalikose kamena adapanga kutatuluke mundende, koma kuti, kuma mtima, fwa ambu Yesu ndamene adapashikidwa maloma Baraba.
That's why Barabbas had many questions. What makes me to be out from jail? But he just found that it's Christ and his favor that makes me to be released from the cell.
Motelo, mene Baraba maturuka mundende, analaku akuona. Nikulimbikitsika kuti zachitika izi osati za ntchito yanga koma zachitika ifuna Mulungu analola kuti zizere. Otero, mena amatuluka Baraba anali odabwisika. Okondedwa, chipulumutso ndi Yesu Khristu yekha.
That's why when Barabbas was coming out from the cell, he only see that it's Christ who made him be released and bring glory and honor to Christ, not to the people who exclaimed that him to be released.
Kintu china, tikuona Pilato, kuti akuvela maganizo awantu, kunena kuti zichitike monga mmene mufuniramo. Okondedwa ndimafuna ndikusimikizeni kuti anaenekera kuti Pilato avele maganizo awantu, chifukwa Mulungu anatathandiza kale wanthu kuti amukane Yesu Khristu, kuti Yesuyo aperekedwe molingana ndi buku lochokera
Isaiah chapter 53, verse 6. When we read Isaiah 53, verse 6, we saw that God already helped the people to let Barabbas, to ask Barabbas instead of Jesus Christ. So Pilate was to follow what God already predestinated, that Barabbas is to be released and him is to be crucified, so that the scripture might be fulfilled.
Verse 6, Isaiah chapter 53, Bible, kuti tonse tasojera ngati nkhosa, tonse taenda Yese njira yake ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse.
That's why Isaiah 56, verse 6 says, oh, we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his old word, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all.
Modelo mena ambuye wathu Yesu Khristu amapita pa mtanda, amakomedwa chifukwa cha mphulupulu zimene Mulungu adachita kuyika pa iye ambuye wathu Yesu Khristu.
That's why when Christ was crucified on the cross, he was to be crucified because of the sins that have been put on him, and he should be worth it to be executed.
Ndifuwa ikamona so verse 7 chapter 53 ya Isaiah. Bible kuti iye anasendelezedwa koma anadzichepetsa yekha osatsegula pakamwa pake ngati nkhosa yotsogoleredwa kukaphedwa ngati mwana wankhosa amene alidu pamaso pa osenga. Motero sanatsegule pakamwa pache. Chinthu chida chimati kuchiona, Ambuye Yesu anabwera pa dziko lapansi kuti akakwanilitse zonse zimene Mulungu adamutuma kuti akakwanilitse.
That's why the seventh stage of Isaiah chapter 53, he was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. So here we see that it was worth for Christ to be excluded, to be killed. That's why he spoke nothing but just to get ready to be crucified.
Motero, tikamayang'ana, ndiri tikuona kuti Ambuye Yesu anali atanyamula mphulupulu zimene za anthu ochimwa osankhidwa, zimene Mulungu adayika pa Yesu Khristu.
So here we see that God already put on Christ the sins. That's why he was well prepared to die for it, because he had already taken and taken his body.
Motero mwazi wa Ambuye Yesu ndiye chipulumutso cha anthu osankhidwa.
Because of this, the blood of Jesus Christ is the salvation of his own people.
Tibalize ndi Roma chapter 4, verse 25.
As we are going to read in the book of Romans chapter 4, verse 25,
Roma 4, verse 25. Amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu, naukitsidwa chifukwa cha kutiyesa ife olungama.
25, who says, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification.
Olungama, chinachitika ndichani? Apa tikuona Ambuye akutsimikizira kunena kuti Iyeyo adanyamula zolakwa zathu, chinthu choyamba adafa pa mtanda, komanso adauka kwa akufa kuti ife tikayesedwe olungama.
That's why when we look how what makes a man to be justified, we look and see that it's Christ who did everything by dying on the cross, because God already made it that makes a man to be saved.
Tili ndi maomboledwe mwazi wake wa Ambuye wathu Yesu Khristu.
We have redemption in the blood of Jesus Christ.
Tili ndi mamasulidwe mwazi wa Yesu Khristu kwa iwo amene Mulungu adawasankha.
We have been delivered in the blood of Jesus Christ, but only to those whom elected.
Motero, chiyanjani itso chinabwera mu ifa ya Ambuye wathu Yesu Khristu kuti munthu wochimwa akayanjaneso ndi Mulungu. Ndipo sichinabwere chifukwa cha ntchito zake, sichinabwere chifukwa cha zochitika zake, koma chinabwera chifukwa cha ifa ya chinabwera chifukwa Ambuye Yesu adafa pa mtanda ndikuuka. Ndipo pamenepo mpamene chiyanjanitsidwo, chiyanjaniso chinabwera kwa munthu wochimwa wosankha.
We have reconciliated the reconciliation in Jesus Christ when he died on the cross. Whatever he did makes salvation to be given to him, to those he purposed, those he chose from eternity. So there is redemption in the blood of Jesus Christ.
Pamene tikuomba mkoda, ndi tikuona kunena kuti Ambuye Yesu anenekela kuti apezedwe ndi mulandu, kuti iyeyo afe, kuti akafa, sule ndikuombo iwo amene adawasankha. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Chinthu chachiwiri, Ambuye Yesu anaenekera kuti apezedwe ndi mlandu kuti akayanjanitse wanthu ndi Mulungu.
So the first thing we saw that it was lawful for Christ to die for the people. The second thing, it was lawful for him to die so that he should reconcile the people with God.
Motero Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye chiyanjaniso chathu kwa Mulungu.
Christ is our reconciliation.